Bob Maneke.
AM Records.
Nikisema nitakufa kisa mapenzi, Mungu nitamkosea, maana labda ninaufa, kuna mwenzangu nyumba inamdondokea. Mimi najua sina thamani kwako, tanikumbuka nishatenda wema. Mimi nakwenda zangu, tanikumbuka. Pole sana moyo mwayawe, najua amekumiza, ila yupo Mungu yu baba ye, najua talipiza. Pole sana moyo mwaya, najua amekumiza, ila yupo Mungu baba ye. Chaga drama na ujana, yaliyazaga enzi, ikanenaga na nafsi, acha nivumilie. Jamani, mapenzi yamekuwa hadithi, acha nisimulie. Pole sana moyo mwaya, najua amekumiza, ila yupo Mungu baba, najua atalipiza. Pole sana moyo mwaya, najua